njengakade sesikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandu wejinji, engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bajezile eyadikisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digital, ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event, noma yiphi i-event ongayicabanga siyayihambela. Cela ukuthi lisisebenzise, lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu. Siyatholakala enambeni ethi 073 877 333 6. Ikhodi ngiyase-South Africa +27 073 877 333 6. Ikhodi ngiyase-South Africa +27. Facebook page yethu ngiyonemnyama mlandu wetshitshi. I-YouTube channel yethu ngiyonemnyama mlandu wetshitshi. I-TikTok yethu ngiyonemnyama mlandu wetshitshi. Ngaphandle kwenu asingeke sibe yilutho. Siyaphelela endleleni. Yini umlando wetshitshi wakhona, yiminyoni eminyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani, njalo abanye abekho permanent eqenjini. Aboshefi ngabantu abadlalela amaqembu amaningi, kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isiniya yethu umdala uGali uNcube. Umdala uGali uNcube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba uMathini, abobaba uCharli, labobaba uAbson, labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi, kade ubaba uGali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Nami njengomntwana obesakhula emculweni, ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifunuke ngidlale live. Wasesithi hayi, ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdala uGali, uyosifundisa ukuthi mask yongena ebantwini sidlala ulive ngidlala kanjani. Uye obe namazwi ukuthi inyoni emnyama mlandi ma uzodlala isimu udlala ulive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu, awudlali endlini wedwa udlalela abantu. So kuningi engifundise umdala uGali. Ma ezofika kithi ngapha kweleti cembu, thina besimbiza-ke ngo-gunman, umdala wenduku uzoshaya amagwala, yilibi kade simbiza ngalo kweleti cembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili, njengoba nje siya kule sigilo nje ezayo, bekuzoba ngeyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu, ngithi dude emndenini, ngithi dude ebanganini, ngithi dude kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlala nje lizoba le ngoma eziwu-14. Mina ezami ngibona ngathi zizohamba phambili, ngoba singesize ngendlela efanayo, kodwa zonke ngizithemba. Eyokuqala ithi, ngiwenze nomkhonto kama-Eli kuzalani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala, sikhalela kulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi, ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya, ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzumgcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizo ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikatali yakhona, zangithinta kakhulu emoyeni, zazoyela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ivusise Studio 7. Oh, 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 oh
I'm gonna be your man.